Mose na Mose shimwe ndirimba ni Yesu abera ho si charimwe tumuhemo kandi nkabeshya abera ho si charimwe tumuhemo kandi nkabeshya arakomeye bitangaje ndamuvuga ndamurata
aho si charimwe tumuhemo kandi nkabeshya
arakomeye bitangaje twese tuguhaye igihugu cyacu mu Rwanda n'abanyarwanda twese tuguhaye igihugu cyacu
Yeah.